Washington DC ra gama radio of television in kadarbu sagale America sagantafan oromot kubara kuma laba bigdami sadi afamonta nordofto ta kenya kanisin kesu mesu an tuzwe horati task force in gamta nage gumsaf basasa ethiopia misensota asa ichiti oji choro kesu mat boban kanneni tinje ena moto afurtami torba hidusa dubate festival indergagota abata united states in degerame sambata darbe funtne kesat bana mejira wutata darbe rakase Ethiopia keessatti bittaaf gurgurtaan boba'a mala dijitaali erga tamsaasamee booda maamiltoonni rakkoo isaa mudachuu isaa dubbatu. Artistiin tokko jireenya lammiiwwan Ameerikaa ganama suraasheetiin ibsitee jirti qophii Ameerikaaf uummata ishee keessatti itti deebina qophiin ispoortiis abbaa dabaree. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera amma gara oduu har'aaf jenneetti dabarra.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wixaa har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Miseensota garee dhokotaa kan gocha shororkeessummaa keessatti hirmaatan ittiin jedhe 47 to'annaa jala oolchuu isaa humni waloo nageenya Afrikaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Ibsa kaleessa baaseenis shakkamtoonni kun bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti qondaaltota olaanaa irratti haleellaa raawwachuu naannoo sana to'achuu fi mootummaa federaalaa kuffisuuf hojjetaa akka turan ibseera. Akka ibsa ba'e kanaatti barsiisonni abbootii qabeenyaa miidiyaalee fi rogeeyyiin kanneen Itoophiyaa fi biyyoota alaa keessa maaddeffatan miseensota garee kanaa keessaa ta'uu isaanii ibsee jira. Gareen kun miseensa koreeyoo jiraawwachiistuu paartii badhaadhinaa biyyatti bulchaa jiruu fi itti gaafatamaa waajjira isaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa akka ta'an obbo Girmaa Yeshixilaa irratti ajjechaa raawwatametti hirmaattota ta'uu isaanii ibsi ba'e hubachiiseera. Akka kanaanis namoota barbaadaman jedhuun tarreesse keessaa tokkoffaa obbo Habtaam Wayyaalew, lammaffaa obbo Minaalaachoo Simaachoo, sadaffaa obbo Buruukii Baas, arfaffaa aadde Yerusaalem Taklatsaadiq, shanaffaa obbo Zamadkuun Baqqala, jahaffaa obbo Ludatu Wayyaalew, torbaffaa obbo Masaay Mokonnin, saddeettaffaa obbo Gobazee Siisaay, salgaffaan obbo Miratee Wadaajoo, kurnaffaan obbo Ballaxa Gaashaawuu fi 11ffaan obbo Mulugeetaa Ambar Birta'uu isaanii hubachiisee jira. Gama kaaniin namoota baatii ebila keessa hidhaman keessa Dr. Wandasan Asaffaa, gargaaraa Piroofeesaraa Siisaay Awwichawu, Piroofeesar Maaraguu Bazzaabbi, Dr. Mazarat Warquu, obbo Tasfaay Waldamaariyaamiif kanneen biroon yeroo 4 mana murtiitti dhiyaataniiru jechuudhaan Kennedy Abaata Finfinnee irraa gabaasee jira.
Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan keessa jiran tokko tokko mootummaan Itoophiyaa Sudaan keessaa akka isaan baasu waamicha dhiheessan. Baqattoonni bara 2022 waraana Tigraay keessaa baqatanii mooraa lama keessa dahatan kun akka jedhanitti wal dhibdeen gareelee humnoota hidhattoota Sudaan gidduutti erga uumamee booda haala rakkisaa keessa jiraachaa akka jiran dubbatu.
Baqattoota mooraa Umraa Akbaa keessa dahatan 17,000 ol ta'an keessaa tokko ka ta'an Aluulaa Gabra Giyoorgis walitti bu'iinsa uumame hordofuun hojjetoonni gargaarsaa fi dhaabileen gargaarsa namoomaa mooraa sana gadhiisanii deemuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Sababa kanaan baqattoonni kun hanqinni bishaanii qorichaaf dhiyeessii nyaataa hamaan isaan mudachuu isaa ibsan. Miseensi baqattoota mooraa kanaa keessa jiran ka biraan obbo Kibra'aab Takasta akka jedhanitti dubartoonnii fi daa'imman hanqina tajaajila fayyaa fi meeshaalee lubbuu baraaran birootiin rakkataa jiru. Baqattuun lammii Itoophiyaa aadde Abrihuun Guse bara 2022 humaraa irraa baqatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti baqattoonnas jirru waliigaltee Pirootooriyaa hordofuudhaan yeroo dhiyootti gara biyya keenyaatti deebinaa jechuudhaan abdataatu jiranii walitti bu'iinsi Sudaan keessaa kan mudate ta'uu dubbatan. Tajaajilli baqattootaaf kennamu dhaabbatee haalli nageenyaas hammaataa waan dhufeef mootummaan Itoophiyaa Sudaan keessaa akka isaan baasu waamicha dhiyeessan. Gama kaaniin torban darbe baqattoonni Sudaan irraa haasofsiisne akka jedhanitti sababa rakkoo siyaasaaf jecha gara biyya dhaloota isaanii Itoophiyaatti deebi'uu akka hin dandeenye ibsuun isaanii ni yaadatama.
President in Confederation Iganta Hojjettoota Itoophiyaa Obbo Kaasaahuun Foloo biiroon nageenyaa Kafinfinnee hiriira hojjettoota har'a geggeeffamuuf karoorfame dhorkeera jechuun himataniiru.
Obbo Kaasaahuun Foloo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti hiriirri kun gaaffii hojjettootaa fi furmaata ariifataa gaafachuuf magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamuuf kan karoorfame ture. Akka pirezidaantichi jedhanitti konfedereeshiniin kun dilaala yookaan gibira galii hojjettootaa hir'isu mindaa xiqqaan meeqa ta'uu akka qabu mirga gurmaa'uuf jiruu fi dhimmootii hojjettoota irratti dhiibbaa geessan biroo wajjin wal qabatee mootummaa gaafachuuf karoorfatee ture jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Gareeleen Sudaan keessatti wal waraanan waliigaltee dhukaasa dhaabuu walakkeessa halkanii har'a xumuramuuf jiruun sa'aatii dabalataa 72 akka dheeratuuf dhiibbaan addunyaa akka taasifamu dilbata kaleessaa gaafatanii jiru.
Waliigalteen duraanuu gam lameen gidduutti ta'ee kan ture ta'us gama lameeniin tuffatamaa ture. Kunis namoonni nagaadhaan akka darban gochuu fi biyyattiin gargaarsa namoomaa akka argattu karaa banuuf jecha gareewwan wal waraanaa turan lamaaniin kan hundeeffame yoo ta'u hookkarritti fufeera. Kanaafis gam tokko sakaaniin situ seera cabse jechuun wali mataa jiran. Sudaanitti daayireektarri olaanaa sagantaa nyaataa addunyaa Siindii Makeen ibsa wiixataa irraa baasaniin akka jedhanitti dhaabbati isaanii du'a gaddisiisaa hojjettoota sadii irratti eebila 15 dhaqqabe booda hojii yeroof dhaabbatee ture battalumatti amma sochoosuuf jira. Guyyoota dhufan keessa gargaarsa lubbuu baraaruu kan namoonni hedduun yeroo ammaa baay'ee barbaadan kennuudhaaf naannolee Gadaariif, Geziraa, Kasalaa fi Waayit Naayil waaltaa raabsa nyaataa ta'u jedhamee eegamaa jedhaniiru. Waldhabdee kana dura Sudaan keessatti namoonni 15,000,000 ol ta'an hanqinni wabii nyaataa hamaan isaan mudateera kan jedhan Makeen lolli kun immoo itti fufee waan jiruuf lakkoofsi kun haalaan akka guddatu ni eegamaa jedhan. Mootummaan Biriteen lammiilee ofii kanneen wal waraansa Sudaan keessatti danqamanii jiraniif balalii xayyaaraa dabalataa akka gaggeessu dilbata kaleessaa beeksiseera. Balaliin sanbata darbe galgala buufata xayyaaraa waadii seenaa keessa lammiilee Biriteen fe'ee ba'e sadhumaa ta'aa jedhamee ture. Dilbata kaleessaa garuu waajirri dhimma alaa kan Commonwealth fi waajirri misoomaa balaliin xayyaaraa kun wiixata har'aa akka itti fufu. Kunis buufata xayyaaraa Port Sudaan irraa akka ta'uu fi sadhumaa ta'uu akka malu beeksisanii jiran keessumaa magaalaa Kaartuum keessatti lolli cimaan akka tures ibsameera.
Kibba Itoophiyaa naannoon godina kibba Oromoo keessatti walitti bu'iinsa guyyootaaf saba godinaaf diimee gidduutti magaalaa Hanaatti uumameen booda amma tasgabbaa'ee jira. Walitti bu'iinsi kun lubbuu namoota 14 galaafateera jedha gabaasii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge.
Walitti bu'iinsa Kaartuum keessatti cimee waan tureef jecha yeroof gara Poort Sudaanitti kan jijjiiraman Pertees bakka bu'oonni waraanaa fi humnootiin deeggarsa ariifachiisaa biyya sadaffaa keessaa yeroo jalqabaaf akka wal argan gochuudhaaf tattaaffiin gaggeeffamaa akka jiru dubbatan. Gareelee Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lameen waliin haala dhaabbataa ta'een wal qunnamaa akka jiran dubbataniiru. Dilbata kaleessaa Poort Sudaan keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Pertees qaamoleen waraanaa jiran lamaan lola akka dhaaban dhaabileen gargaarsa namoomaas lammiilee nagaaf tajaajila akka kennaniif akka eehaman waamicha isaanii irra deebi'uun dhiyeessaniiru. Lolli kun torban lama dura ega ka'e as. Lammiilee nagaa fi miseensonni waraanaa 500 ol kan ajjeefaman yoo ta'u 4,000 ol immoo madaa'aniiru. Qaamoleen wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabuu isaanii wal duraa duubaan labsan iyyuu tokkollee yeroo dheeraadhaaf kan ture hin jiru.
Itoophiyaa keessatti bittaaf gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka ta'u erga taasifameen booda buufataalee boba'aa magaalaa Finfinneetti argaman keessatti namoonni baay'achuun dabaree eeggachuuf hiriirri uumamuu isaatiin sa'aatii hojii keenyaa asitti akka darbu taasifameera jechuun konkolaachistoonni sagalee Ameerikaatti himan. Kunis buufata boba'aa tokkotti boba'aa bitachuuf sa'aatii tokkoo hanga sa'aatii 4 darbe eeggachaa turre jedhan namoonni yaada isaanii kennan kun. hojmaatichaaf haaraa ta'uun rakkicha akka babal'ise himu. Dhimma kanarratti Itiyoo Telekoom yaada kenneen maamiltoota haala itti fayyadama isaarratti hubannoo hin qabaanneef hojii hubannoo uumuu kennaa akka jiru ibsuudhaan harkifachuun haala bittaaf gurgurtaa kun garuu rakkoo humna buufataaleen boba'aa qabaniin kan wal qabatudha jedha jechuun gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinneerraa erge Mitikuu Faqaaduu akka taanutti qindeesseera.
Eebila 16/2015 irraa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti guutummaa guutuutti bittaa fi gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka taasifamu murtaa'uu isaarraa kan ka'e buufataalee boba'aa keessatti hiriirri konkolaataa dheeraanii fi muddamiinsi guddaan uumame mul'ata. Hiriirri buufataalee boba'aatti dabaree eeggachuuf taasifamu sa'aatii hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka uumaa jiru konkolaachistoonni taaksii ni dubbatu. Kanneen keessaa Siisaa Yashannaa fi haala kanaan ibsa.
ተሰልፈነው ምን ቆየው ብዙ ሰዓት እንሰልፋለን አሁን እኔ ለቦታ ተሰልፌ አልቋል ተብዬ ነው እዚህ እንደገና መጥቼ የተሰለፍኩት ዛሬ ጧት አልሰራውም ነዳጅ ሰልፈ ብቻ ነኝ
ሳቲ ኢራፊ ሂሪሪ ቱቱራ አነማ በከብራ ሂሪሪ እንቱሬ ገሩ ዱሜረ ጀናን እናስ ዱፌ ኢረዴ ቢዳኒ ሂሪሪ አረገነማ ካዜ ኦጂኑ ጀነ ጀቹላ አንጋማቲ ሂሪሩ መረንጅራ ካሮ ረጋሊ ኮቲ አራሲላ ብሪፍ ሞቶኮዳ አንጋማቲ ገሩ ብሪቶ ኮዩኑ ጀነ ኢላሊጋ አማናኖ ሳቲ አፉሪቲ ኦጂ ኬንጅራ ኡማኒሲ ተጃጀለ ገጅባ ዳቤ ራከቻጀ
ኮንኮላችስታን ታክሲ ኢን ብራን መለስ ምትኩ ሃሊ አማ ኩን ራኮ ገጅባ ካናን ድረ ቱሬ እትጫልሽሄራ ጀላ
ሰልማዘነ ያቀርም ያው ሰዓት ይገልባ አንድ ቢያጀት አቀጥላል ይው ይቆመው ይባል ያ ታክሲ
ኑቲ አሲ ኢሪራ ካባኒ ጅር ኢላሊ አማ ኡማ ተሪራ ገጅባ ይገታጅሩ ኩኒ ታክሲ ዋን እንጅሬፊ ካኑማ ሜዳ ሰዓት ኢዴራ አሲት ፍታጅር
hojjetaan buufata boba'a keessa hojjetu maqaan isaa akka himamu hin feene tokko immoo gama isaan malli bittaa fi gurgurtaa boba'a karaa dijitaalaan taasifamu kun deemsa keessa hojiirra oolfamaa dhufeera osoo ta'e qisaasamni sa'aatii amma mul'atu kun hin jiraatu ture jedha.
Baandi tajaajila. Asti yaala nagaruutu bijjamuu nuru maatiin ziyaaru gibbii isii yaallawun dunkaan sartaa waan dur hula turu. ቴሌብር ዚ ሰፖርት ያረገ ሰውን ያለማመድ ባንዲ ያለማመድ እየከፈተ ቢር ኖሮ እንደዚህ ግር ረፈተ
አከስ ጀት ዋን ሁሉ የሮቶኮ ነገለ ሱታ ሱታ ወሪ ቴሌብሪ ዱንካና አስ ቡፈተ ከነከሰቲ ታአኒ ወልዱራ ዱባን ጂአቶኮፍ ጂአላማፍ በርሺሳው ሶዴመኒ ሩታየ ራኮና ከናኩን ሂኑማሙ ቱሬ አመ የሮቶኮን የሙጀል ቀበሙ namota telebri himbanannetu bayata namota boba abu facchu firiran jiran ke sato kokantan obbo wando santadla dabareyo so egatani saati afur turu isani himun mallibitta fi gurgurta amma dirifamun kun gari tae oso jiru hoji hubanno umu oso hinojetin jalqabsi sun garu gari hinturejadu
አስራሁለት መጣሁት እንደውም ቀድሜ መጣሁ ነበር የመሰለኝ አሁን እንግዲህ ማጂ 3 ሰዓት ነው እንግዲህ እንደምታየው ነው ክራውዱ ይመስለኛል እንግዲህ አንዳንዱ ሰው አፕሊኬሽኑ ሳጭን ይመጣል ብረተሰቡ ይመስለኛል
ሰዓቲ ቁጣ ለማጥን ነው ፈይ ኢላሊ አመ ሰዓቲ ሰዲዳ ሄሪሪሳሞ ኢሱማርጋ ጀፍቶላ ነቲ ፈካታ ነምኒ ተቆጥቆ አፕሊኬሽኒ ኢሳ ኦሶ ሂንፈቲን ዱፋ ኡመን ሁበኖ ኢሳ ሰሪት ዋንቀባቴ ነቲ ፈካቱ ማሌ ማሊች ማላ ጀበና ከነወሊን ደሙ ተኡሳቲን ጃለነር ገሩ ሃንጊ ነምኒ ሁበት ሃንገነም ገሩ ሃንጋ ነምኒ ሁበቱት የሮ ዋንፉደቱነት ፈካታ ዮኪን ሃንገነምኒ በሩት ለማን ኢሳ ወሊን ሆጀቹ ኢሳ ማለቀጨላስ ካንተጃጅ ለዲጂታላ ከነስ ኩኒ ረክቸት ቆዋን ሪሱ ደንደውነት ፈካታ ከፈልቲን ቢታ ቦባ ኢንሃራን ኩን ኮንኮላችሳን ከሚዩ ቢታ ቦባ አራወቹፍ ማለቀጨላይ ኦሶ ሂንታኔ ካራ ዲጂታላን ገረ ቴሌብሪቲ ዮካን ማሉተ ዲጂታላ ብሮን ገረ ባንኪ ወኒት አከየርጉቱ ራየገማ ታበተ ኢትዮ ቴሌኮም ትትጋፈተ ማደደበርሰ ማለቀ ሞባይሊ ካንታን ኦቦ ብሩካዳና ሰርነ ቢታ ፊ ጉርጉርታ ዲጂታላን ማሚሎታ ሁበኖ ሂንቀምኔ ፎጀቶኒ ቢሮ ኢሳኒ ደገርሰከና ከጅረን ሂሙ
ቴክኖሎጂ አንዳንዱ ሰው አዲስ የሞን ነገር ስለሚኖር የኛም ባለሙያዎች ታች ድረስ በማውጣት
የጋና ሞኒቶ ኮዶኮ ቴክኖሎጂ ቻፊ አራታው ዋንጂሩፊ ኦጌሶኒ ከኛ በከተጃጀለም ተንጅራኒ ዴሙዳኒ ማለቀጨላ ገረ ዲጂታል አትጅጅሩ ረቲ ኡባናገን ወራ አፕሊኬሽን ቻይን ቀምኔፊ አፕሊኬሽን ይበኑ ወራ ፒኒሳኒ ራንፈተኒፊ ፒኒ ሃራበኒ አገርሲሳጅር
Harkifanna amma bittaafi gurgurtaa boba'a irratti mul'ate rakkoosaffisa interneetii amma jirurraa akka dhufes konkolaachistoonni himan jiru. Maqaan koo akka hin himamne kan jalan konkolaachistuun tokko yaada kanatti aanu kennaniiru.
ለኛ አይሆን ለኛ ኔትወርክ አይሆን በዚህ ላይ የትኛው ብሬክ ከበት ቦታ የየትኛው ቦታ ሄደ ነው ወጃው አክቲቭ ሆኖ ለስራ የምትመለሰው
ኔትወርክ ኬኛ ፍንተው ቡፈታሌን ቡባአ ካናፍ ቢጀተንስ ባይን ጅራን ለምን ይገለመ ሰዓት አፍሩት ጥፌ ሰዓት ሰደቲት ቡፈቴባ ላልካ ለምንሱን ኩያጉቱ ሆጂ መሌ ኦላ ጀቹል
ኦመብሩክ ጋሩ ራኬቺ ራኮ ኢንተርኔት ይምቲ ይጀሉ
ኔትወርኮቻችን ይሄን ያክል የመጫናነክ ችግር የለም በነገር ላይ
ኔትወርኪን ከኛ አገስመራ ዲፓቾንን ሙላቱ ሰነዋኔ ንዚ ወሊን ጣባቱ ማምልቶኒ ከኛ የሞቢታ ጉርጉርታ ቴክኖሎጂ ካናን ፈየደማኒ ሳንኮንዲን ተፈየደማኒ ሲ ጥቆዳ ዋንታ ኤቪ አገስመራ ሁምን ኢንተርኔት ይጉዳ ዋንጋ ፈቱንቀቡ
ሚኒስትሪ ጌጅባ ፊ ሎጂስቲክስ ኢትዮጵያ ገመይሳን ቲባና ኢፍሳ ሳባሂ ማሌፍ ከነን ሪሪ ኮንኮላቶታ ናኖ ቡፈታሌ ቡባአት ያመሙለተ ኩን ማሚልቶን የሮሻ ከሊ መለ ዲጂታላን ፈየደመኒ ቢታ ቡባአ አከራወተን ከነሜ ፊት ሴራን ፈየደሙ ዳቡ ለጀዴራ ቢታፊ ጉርጉርታኒ መለ ዲጂታላ ኩን ቡፈታሌ ቡባአ ዲበቶኮፍ ሸንተሚ ሰዲ ማጋላ ፍንፍኔ ከሰጥ አርገመኒት ሆጂ ረኦሉ ከኒብሴ ማኒ ሆጂ ሚኒስትርቻ ፈየደምቶ ተብረት ሃንቅኒ ቴክኖሎጂ ተፈየደሙ አከጅሩስ ኢብሱን ኩኒስ ራኮ አም አርገሙፍ ገየ መታሳ ቀባስ ጀዴራ ተጃጅለምቶ ንገሩ ራኪች ሃንገፉረሙት ሞቱማን ፈለብራኑፍ ከኑ ቀበጀሉ ተጃጅል ከፈልቲ ዲጂታላ ቢታፊ ጉርጉርታ ቦባአ የሮዳ የሮትፎ ያጅራቹ ከንብሴ ሚኒስትር ጌጅባፊ ሎጂስቲክስ ጫምሳ ቶኮ በረኩመለማፍ ኩደሸን ራካሴሞ ናኖ ለከሰቲ ሆጂ ራካኦልፈሙ ሁበቺሴራ
ሞ ጋራ ቆፒ ቶርባኒት ጨና አሜሪካ ኡመተሼ ዳንኤል ሲዋከር አርቲስቲ ፈኪካሱቲ አከሸንጀቱቲ ካዩን ፈኪ ወንሼቲ ጅሬኛ አለቶት አሜሪካ ገነማ ፈኪ ስሪተ ኤፒክሱ ሁበኖ ኡሙዳ አገርሲስ ኒውጂ አርቲሼሮ አማ ኢያ አሜሪካ ኩታ ኮሎራዶ ተገርሲ ፈማጅራ ጋዝጤሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ስካት ስተርንስ ሆጂ ሴላልቺ ሱራን ገባሰ ኤርጊ ቆፒ ሀራፍ ቅንዴስኔራ ኩኖ
ፈኪዋን ዳንኤል ሲዋገር ከኑቲ አቦቲ ኬኛ ዩካን ዊ አር አወር አንሰስተርስ ጀሉ ፈኪ ዳለቶት አሜሪካ ገነማ ገረኩታ አርቲ መጋላ ጉዶ ደንቨር ትፊዳ
It's sort of this idea of a young woman, a young indigenous woman sort of looking
at her. Yadigun shamarren lemmi America durani tokko uguma abbotashe innat intaltu baratto agarsisa. Inna ofishe dullom tiyokan akakayun she durani mal akaturan iralu she ofkesa qaba. Achuman bekum zakana ofishe qabatte jiratti sanas dalo tagarafu ludwat dabarsuf abdachudan jette. ሲዋከር ለሚ ለኮታ ዮታቱ ጎሳ ሲዮክስ ራክ ከኖርዝ ዳኮታ ከሰተር ገሙዳ ገባው ለከሰ ደንቨር ጅሩ ከሰቲ ሱራንሼ ስቲል ሂር ሙቲ አማዩ አዝጅረጀዱ ቆጴስቴ ፈኬ ወንኩን ነሞተ ጉሶተና ኖሼ ከነን ነሞተ ሴም ቤክ ተፈኬሱን ሞዴሊ ተኡኖ ጀተን አገርሲሳ
We're still here. We can, you know, wear our traditional regalia, hop on a skateboard.
Hanga matasir. Ufata ada kenye ufachu. Muka gomma ofitik abu. Kanitin sigigatanin tabachu. Kofiya, baseballi kenya. Kope ada kenya oli ufachu dandenya. Addunyala makanakasikes. Jurana jate. Ojin RTC Walker kam agarsisa muzeemi Longmont, Colorado kesa kan duality jedamu yotaw kunis mut anno yero tokkot namalammi ganama kan ardi kanatif kan America ratfulle fata mashke jedama waye obuletuma jechura
I get a lot of questions about the lines that are on the face, the colorful lines.
Why is sararota fula rattargamani sararota hallu adda adda qabani laalise ga fe dun qaba. Kanaf alattoni gana makun yero barabitta jala turani qabe imale jirenya sanke sadarban bakkabu asararikun ham har atille bua bay baye ke sadarba jirra jirenyi ke ni kesat halota wal anif socho udaddaban kanneen kun tora imale jirenyati jette garu wanan jedu tokkon qaba sunis wa e sagalen hawasa lammi wanganama in daga min jiruti jatti siwakar.
That was really inspired and drawn upon this idea of censorship and the silencing that
Yadi kun senaf kam salam mi won ganama dame addada kana ka siyasa media jarmialefi hawasana no ke satmudatan ramadde isanis yada sani ifsuf fedi gudda sagale sani dage sisuf danta ofilelisuf hawi gudda akakaban ifada jette siwa karaka jettatti artiston sura hiddadala talam mi won ganama hawasni waregama akakilin sani basan akkayadatan gargaru jette.
We're still here because of what they had done and what they've gone through, and so
anga matwani sanu jetani fwani sanke sedarbani jecha asjira sanayom yudagachun dandeni kanafu wantenuti akkadalo tabiyetti tigochuf yal wa esanayanne fuludrotta kanfachuf wa elota torba kanabode jiu yaduda fuludro kenyaf akkamitti gafto kofi kenya abbozitane mallatto isne dabaru yada jira jette. Exhibitioning artist to kallammiwon America ganama kun chamsa ku dafur kumata.
Jalatamo, Kiptata Yeromara Kopti Kenya, Wai Matoromo Kanabe, Tulata Jiru, Sena, Ada, Duda, Ogbaru, Arti, Musika, Barnota Kalakav, Jiwawa Tuma Oromo Tifule Fatiri Aturati, Hayotaf Ogeya Dada, Akasmas Baileoji Wansani Esina, Torban Torbanit, Sagantake and Kiptataratin Wegata, Yado Kopti Kanalachizek of Denis, Sur Sagalen, Yukamba Refama Nufergudandesu.
Kun sagale America saganta san oromoti qopi sportit cena. Championa Athletics Africa dergagota woga digdama fura sadeti gadi qopi summa Zambia tin eble digdami sagale hanga camsa sadit gege famajira. Taus garen Athletics Ethiopia bakka qusuma abu satin rakko ke sagalun baramera. Hala kananis rakko gare athletics kana mudate yero era boda fromudan gara dorgomit debuf qapti abdachisan argama jirachu federation athletics ethiopia ta president athletota ethiopia katai athlete marcos gennati sagale america himejira ebsana gasatu stockholm sweden ra finfinet bilbulun dubise kuno
Championan Athletics Africa guddata tagana digdama fi kudata deti gadi kopesuma Zambia tin ebele digdami sagali hanga camsa sadi gage famajira. Hala kanansi gare guddata ta Ethiopia qapti jejebe sagal mesajirachu parameram. Hato male garen Athletics Ethiopia championa kanafi gare Zambia ti ergai male boda bakke kusuma dabu satin rakko ke sagalun ibsamera. Hala kanansi rakko gare Athletics Canada team mudate fromon gare durgomite debi fi qapti abdechi sar gamajirachu Fereshini Athletics Ethiopia ti Presidente Athletics Ethiopia Kantani Commissioner Athlete Marcos Gennati Turti Sagale America Ojirin Gudan Ratti If Sagairo
Kome Kamo Logomini Gage Famajiru Kuni Jia Tokodura Wal Logomi Magala Salat Tasfami Fi Akasumasimo Magala Infineti Tasfamin Fulano Gage Famay Jolie Chira Fulata Mankana Mabu Jolie Oka Prasetiti Gatifu Kwa Jolie Oka Tema Gatif La Chura Nikara Logomi kan ati gege sinezra ega imala sani kan kesati rakko madata mutatira rakko sunimo dogomin tok dogomin aw dogomamo fuya tok gafafu kan rakko kun samudate ataw yumale rakko kan adondamatani ga dre dogomiti bani jiru di dogomiti bani mo qatti insan nargatan qatti abdechi safi qatti bonsada jule egere bodi kabam bayeda kan dogomiti kana ratrmasani ga ammasa dogomiti kunin umnya de sama sijra ata kana tiniga anta jiru
ojin freshini atisi to tayro mahatte bakabutu tawre churatte hoje jachru walsim sisite natemene
Ega akuma bekamu ani presidenti atleti sabi yore stati kanadura atletoni waga didama gadi bifa harra kulkullate miyatani bekan kan jura kan miyata ture jolleni waga damishani waga sotoma fetu ani waga didama waga didama gadi yanis kan sanne achasoni barabara nagaru wala so guddan tasome jolleni bakka kana madalan okan mo murisani tin dogomu dandan bakka sana gatti mitalalli cimante warra umurisani sana oltani data dan basne filanne gara sana tergineira kunta isu taunsa jolle umurisani tin woldorgomi data akan sana arkatan kan tasisu ta kabne ga kun taunsa kana faidansa jolle kun umurisani tin dorgomi samadalo kan ma samadalo cinga fadorgomani katin sani le akasuma yero sani gate kan tajjaliyo mata biyafisimo egere bori ka wocho ra jolle kon buri sanin do kon wocho kana daga kan tasome akata kana tin gara sanati kan hotel galani jinya almost je to kovlenji ga te wan do ma tin kan gutame kala ta ma fi ture sanati to marani wo daga ga gara sanati kan sanin mala
ayega presidente atleta etiopia marcos kennati sagale america oji turita stef bae sigarete fatta Championan asesi dergagota Zambia magala nurulati rugomi guyajel kaba metro kumasari ndo tota umri gane demagretin rugomen atletoni Ethiopia to kopa hanga sedafatti bawdane madala rugomi chaf kopa isedanu fachu dandane ru halakaranasi atlet asmarech anelay yenewa nebrati fi aina disma pratu troni rugomi kana woldruaduwan to kopa hanga sedafa bawdan kaninjifatan halu malfakaton rugomi kalesa rugomen atlet Ethiopia dubartoota umri gane demagaritin metro kumata ko ibashirin to ko panga sa dafa bawdan gomsa sani agar si saniru horus aschalo samrawit geta fi metno unate turali fagenye kanan saraka kistagalu dan kaninjifatan fagenyu ma metro kumata ko ibashan ilo to umri gane demagaritin ashannafi imana lama fa bawun madala met Ethiopia dafi yego argamsisu samuel buche fi gemachu to lasani mo diploma argamsisu dandaniru championa athletics gudotota kun tifufun ruma kanjuru yotou drogomi guya har auto hindebalatin etiopian madala sate tergechu dandise tim kabasa gala america tif ebisa nagasa stockholm sweden kalama tadi africa radera milamuri kalama tadi afre maratoni katamuri kalama tadi afre dirga gori bita gori sama it outa
Dawato tawda gifa tota genya sagale America saganta fan romo galgala ke sa sala ma walakka ajil kabaga sa saditi teso kenya satellite tio sat kana magadi ratun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS tio sat virtual channel 57 degrees east rat la kofsa daka system virtual channel mo dawato tawda gifa tota Ethiopia airtrap Djibouti tif kuma jaf bala ma sodoma ka Somalia tif kuma jaf bala ma sodomi tok Kakenia tif kuma jaf dibbala ma soddominam ordoftota VOA 24 yukan VOA digdeme afurif kuma jaf dibbala ma soddomisadi akkasmas dawwattota VOA TV yukan TVMC duwajaf kuma jaf dibbala ma digdemisagal kanamales marsariti kenya VOA afan oromof fula one media wasumma kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irratun wargachu dandesu
Sagale America saganta afan oromo ra qopin haraf qindai kanuma saganta ne kenya ratmachu yokan qeqayo qabatan email kenya horn@voanews.com media hawasan mo facebook.com voa afan oromo rat twitter instagram rat @voafanoromo dojetanu argatu tulalan saganta kanana mo dandi producer kenya nkusu tamre ka video nu fula lila teraman ta kasmas media hawasan ma ka tande instagram me wolin Kopi harap akan singkir semisal tujuh berhorati. Kopi boleh tinulis sedia bina. Negatif lah.